sɛle yɛka
ɛma wura yɛ hɔ me ake yɛtwane yɛyɛyɛ no fo yɛyɛtwama wo sɛ yɛde apɛpa yɛgye a bible sea na wotwe biaa yɛkɔtua ɛti yɛkɔtua no na wotwe ne yɛntowadeɛ yɛpɛ sɛ yɛnyɛ yɛdae ɛti yɛsrɛ mu sɛ baabia yɛte na sɛ kobi kora ne yɛtɔ sɛ ɔmɔne ne yɛtɔn a yɛtim na mɛtɔn ɛde saa yɛbɛwura yɛ ho nyinaa me ake yɛtwadeɛ no fo na wahu sɛ yɛne aberɛ paa
Bema, don't you answer so wrong?
For my own. If you say, baby, I take what I want to know what you
have. Bema, no better one, Hama, or Japa,
I want to make a party. I want to hear what you say.
Yabuda, some of us are moving each other, and yes, I am why.